ọmụ nso dị nsụsụ ebe a nsụsụ iwu.
Ẹsẹ sẹ nfudu ebebre nu anti mi nti fa.
Ndị ọmụ anyị si ọmụ anyị nọ n'ọmụ yi ndị ọmụ paa. Nsụsụ iwu mụ mma eyi mụ nsị mmịsị ya nọ sẹ. Leaders a ọmụ gịnị afa ahụdie ndị ọmụ anyị si ọmụ anyị nọ n'ọmụ yi leaders asebe na ọmụ gịnị kwa ekyiri paa. Tụmụ hụ sẹ ẹsẹ sẹ yagye ọmụ anyị si ọ na yagye ọmụ anyị si ọ a ya na ya bɛkyerɛ nea ne ebibi ya na ya nhyehyɛ ewu mu nyinaa no ya bɛyɛ. Ebi mu nso na ɔmo wɔ atenka ɛne ɔdɔ ɛde ma ɔman no ebisɛ ne no leaders yi a yɛwɔ yi no sɛmi nsoro a mɛka sɛ atenka paa na sɛ ahofama paa ɛsɛ sɛ ɔmo nya de ma ɔman no ansa na sɛbi ɔmo apere ɔmo deɛ no ɛni saa mpanimfoɔ yi tiri mu menyi mi sɛ wɔn ɔmo akoma mu na ebiri biara no sɛbi deɛ ɔmo hyehyɛ ara ne deɛ ɛbɛbo ɔmo ɛne ɔmo paati nko ara na ɔmo agya ɔman no nsensanmu. Ana deɛ ehia no yie paa yɛ baabi a mehyɛ aseɛ kaa sɛ ehia leaders ɔmo dwene ehia thinkers ɔman no sɛbi yɛwɔ mpanimfoɔ a yɛdomo deda nnwuma nnwuma nnwumakuo anaa ban no fa ne nkurɔfoɔ deɛ ne nso ase leaders no sɛbi sɛbi o ɔmo nhyɛ da nnwuma no hu haw a anaa deɛ ehia yɛ nkatankata nti ɛnɛ yɛyi yɛto aba yi mpanimfoɔ bi ɔmo hu ne sɛ yɛyɛ akwan yɛsi sukuu dan a ɛna ɔne di mprimpri ehia yɛyɛ temanmufo na mmom ɛbrɛ kɔ n'anim no mfe aduonu ɛbɛyɛ anim mfe edu ɛbɛyɛ anim ehia mpanimfoɔ mu bɛhu sɛ ɛhaw ɛwɔ yɛapɔmudi nsɛm ho ɛhaw ɛwɔ yɛdwumasua ho ɛhaw wɔ yɛagrikɔlcha ho ɛhaw ɛwɔ yɛkɔnɔmi no nti yɛhia mpanimfoɔ a ɛnyɛ amanyɛfoɔ o yɛhia sɛbi ɛspɛt tinkɛs ɔmo a ɔmo bɛdwena ma ɔman no sɛ ɔhaw no mu na yɛtɔ ho poma si berɛ ɛno ne adeɛ a sɛde aka yɛnyɛ adwuma wie no ne ɛnyɛ ɔmo a ɔmowɔ atuho akyɛ ahofama atenka de ma ɔman ɔpɛne yɛhaw nyinaa no no yɛ problem yɛwɔ nyinaa sɛ ɔman no yɛ leadership pani anaa obi a ɔdi anim ɔhu sɛ aha problem wɔ ha nti yɛn fixe ɛdie mu so yɛho sɛ ɛdeɛ bɛ nti ne yɛwɔ sɛde assembly members foɔ ɛdeɛ bɛ nti ɛne ɛwɔ unit committee foɔ ebi bi ntumi ɛwɔ sɛbi DC ɔyɛ aban lɛɛmufi.